texto.
Nasema au kambambia bambia bambia kambambia bambia mau kambambia bambia bambia kambambia bambia mau kamshika bega bwana vonge kwa kambusu mwang kamshika bega bwana vonge kwa kambusu mwang eh huwa nyuma ndingi weshingo kangaru nani ani pingi na mnyua divaru weshe pusura ke ani kama mobeto naona usiombe ukiwa na egeto takoma imweza ko snap pressure talala nae kumi machala snap pressure tondoka nae hata skumbali snap pressure na chesa nae kumi machala snap pressure tondoka nae hey yeye bere mimi nyuma wana kutacheza na au nambambia bambia bambia nambambia bambia mangu nambambia bambia bambia nambambia bambia mangu namshika bega wana kingyo kwa nambusu wangu namshika bega wana kingyo kwa nambusu wangu hamichota kubambia wana maliki kutoka kitamu himichozo ya kudunga hipo wana doka kitamu hinajusi ya medunga maliki wana gali watamu naduki ya medunga higali watamu mwambie nae we baby natamba nae boda boda yuko tampigi ya simu badae mwambie nae we baby nasema nae boda boda yuko tampigi ya simu badae uvodazi ya nyuma da nastuka we lino shepu kwanza dada ukisuka mitindo ya kumbu we kwa bonita yeye mbele mimi nyuma nacheza nae singeli nacheza nae piano nacheza nae singeli nacheza nae piano nacheza nae singeli nacheza nae bongo flavor wana kwanza singeli nacheza nae piano nacheza nae kwaito eh nacheza nae bakai papo oh imi nasema yeye mbele mimi nyuma nacheza nae singeli madoga sing nacheza nae piano nacheza nae singeli nacheza nae piano nacheza nae singeli mwambie nae we baby natamba nae boda boda yupo tampigia simu badae mwambie nae we baby nasema nae boda boda yupo tampigia simu badae mwambie nae mwana kuna ondoka nae mwambie nae lazima kakeshe nae mwambie nae lazima kala mwambie nae mwesa kuna tamba nae inamainuka ujapotea kozi dada mosi wewe hauna na mapozi dada inuka kwaza utoke shafu dada we bosi wewe au masharafu dada oh mina sema dance to me na 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 na
The mixing by X2.
M Records. M.